kumva ni radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Uyu ni umwanya w'ikiganiro Agasaro Kaburaga gishamikiye kuri muri Isanga muri kumwe na Venuste Nshimiyimana. Nongeye kubaha ikaze kandi mbashimira ko mukomeje kuba benshi mu kurikira ikiganiro Agasaro Kaburaga, umugereka w'ikiganiro muri Isanga. Buri cyumweru dufatana urunana tugafata mu mugongo ababyeyi babuze abana babo, ariko ntibacike intege bagahora babashakisha. Hari abashakisha abavandimwe babo, hari abana nabo baba bashakisha ababyeyi. Nyuma y'ibiganiro bitatu twakoze bimaze kuvamo umusaruro ushimishije, aho twashoboye guhuza umubyeyi n'umwana we bari bamaze imyaka igera kuri 30 batandukanye. Twandikiye muri benshi muraduhamagara mukoresha uburenganzira mufite kuri radio yanyu Ijwi ry'Amerika kugira ngo mushakishe abanyu. Mwaduhamagaye muri benshi, mwese tuzabatumikira nubwo bwose mudashobora kuzira rimwe mwese mu kiganiro. Iki kiganiro turagiharira mwebwe mushakisha abavandimwe banyu.
Agasaro Kaburaga.
Agasaro Kaburaga.
Abo duheraho turangisha n'abana 9 bakomoka ku babyeyi 4 bo mu Rwanda kandi bava indimwe kuva mu mwaka w'1991 kugeza mu mwaka w'1994 kubera impamvu z'intambara n'imidugararo mu Rwanda. Ababyeyi bamwe batangaga abana babo kugira ngo bazashobore kugira kivurira. Nahuye n'inkuru z'ababyeyi 4 batanze abana 10, umwe atanga abana 4, undi 3, undi atanga 2, uwa 4 atanga 1. Umwe muri abo bana yitabye Imana, ni ukuvuga ko hasigaye 9. Bari mu bihugu 2 by'Uburayi, Ubufaransa n'Ububiligi. Bararangishwa n'umuvandimwe wabo Aida Nyanzira utuye mu karere ka Nyarugenge, umurenge wa Kimisagara, akagari ka Kimisagara, umudugudu wa Gaseke.
Abavandimwe banjye ni batatu, ndimwe nabo kuri mama na papa. Dufite papa umwe na mama umwe, ariko hari n'abandi bavandimwe banjye tuva indimwe kwa mama wacu. Bose hamwe rero abavandimwe ndi kurangisha ni 9.
Abavandimwe 9 urangisha bari hehe, bavuye mu Rwanda bate?
Bamwe baba mu Bufaransa, abandi baba mu Bubiligi. Iyo makuru twigeze kumenya, ariko kugeza ubu ngubu twayobewe andi makuru, kuko nigeze kuyamenya nkiri muri primaire mu mashuri abanza. Kugeza ubu ngubu nabuze amakuru yabo.
None se bageze mu Bubiligi bate, bavuye mu Rwanda bate?
Kubera igihugu cy'u Rwanda, amateka twari turimo cyangwa uko igihugu cyari kimeze, bagiye mu rwego n'umuntu wabajyanye. Bagenda bamwe bagiye kwiga, ariko mu guhaguruka bahagurikiye mu kigo cy'Imasaka cy'imfubyi, yahabaga Orferina y'Imasaka.
Bahagurutse bagiye kwiga kandi bahagurukira muri Orferina se ubwo
n'Imasaka?
Niba uvuze ko bahagurukiye mu kigo cy'Imasaka cy'imfubyi, ndibaza niba bari imfubyi, kuko mukanya waruvuze yuko bavuye mu Rwanda bagiye kwiga. Bahavuye ababyeyi babo babohereje, n'amasezerano bagiranye n'icyo kigo cy'Imasaka byagenze gute?
Ni ukuvuga ngo muri abo bavandimwe banjye harimo umuvandimwe wari ufite ikibazo cy'ubumuga bw'amaguru yombi. Mu kumuvuza, bagiye kumuvuza aho bita Igatagara. Igatagara ubu ngubu ngira ngo ni mu karere ka Nyanza. Biza kuba ngombwa yuko rero umuntu wamuvuzaga abona amapareye bagomba kugira ngo bamusimburize amaguru abashe guhagarara mu gihugu muri iyo myaka, ngo byari bihenze cyane. Abona umuterankunga yemera kujya kumuvuza cyangwa se no kumugurira ayo mapareye y'amaguru pansi. Yavuye mu gihugu yitwa Francine, ariko ubu yitwa France Denis.
Yitwa France Denis.
France Denis. yagezeyo kubera yuko yarashize basaza be kandi mama wabo azi neza yuko uburyo arimo kubareramo abarera wenyine asaba ko basaza be baza bakabana bakaniga aho hanze. Nyuma uko bagenda uko bageze hanze twe ntabwo twajyanye nabo ntabwo twabakurikiye ngo tumenye ngo batandukanye gute.
Abo basaza be bitwaga bande amazina yabo urayazi?
Basaza be umwe yitwaga Claude, undi yitwaga Philippe, undi akitwa Emmanuel.
Ubu ngubu bafite ayahe mazina?
Umwe yitwa Philippe Salomon. Claude nago izina ryiwe nago irindi nago ndizi na Emmanuel nago izina rye ndizi.
Ibyo birahagije. Philippe Salomon naboneka na barumunabe bazaboneka. Abo ngabo ni ab'umubyeyi umwe.
Abo ngabo ni ab'umubyeyi witwa Itegekishaka Claire.
Ariho ari mu Rwanda?
Yego ariho ari mu Rwanda.
Abandi bakurikiraho bafite ayahe mazina?
Abandi bakurikira umwe yitwa Antoine. Yari afite umubyeyi wamureraga witwaga Leder Evelyn. Akagira na mushiki we witwa Agathe. Bakagira n'undi witwa Eleonore. Abo ngabo nabo n'ab'umubyeyi umwe witwa Nyirakwisanga Fatuma.
Ndumva ubafiteho amakuru menshi. Aho batuye mu Bubiligi urahazi?
Uwo nigeze kumenya amakuru ye, abo nigeze kumenya kubera ko bageze hanze biruka ko bansize njye nari umwana muto cyane. Bari batuye umuhanda hari ahantu nawanditse ariko ubu nonaha ntabwo nahita mbibuka.
Uzahanyoherereza uzahambwira?
Yego uzahabuherereza nta kibazo.
Ariko hari ibyo nkeneye gusobanukirwa neza. Evelyn
Karame
na Agatha na Eleonore.
Yego.
Na abantu batatu batandukanye?
Agathe na Eleonore na Antoine bavindimwe ku mubyeyi umwe unitwa Nyirakwisanga Fatuma.
Antoine yitwa nde?
Antoine yitwa Antoine gutyo ariko ava mu Rwanda yari afite izina ryitwa Mukeshimana, yari azi ku izina rya Mukeshimana.
Okay. Naho Eleonore we yitwaga nde?
Eleonore yitwa Agathe yitwaga Ingabire. Eleonore yitwaga Niragire.
Hanyuma ubwo hasigaye abandi babiri?
Hasigaye abandi batatu.
Abo batatu basigaye ubwo ninde nande?
Yitwa Cindy Etienne.
Cindy Etienne, oui.
Yego. Niwe uwo mwana mama we yitwa Uwimana Juliet.
Uwimana Juliet.
Yego. Zuri ati. Yitwa Cindy Etienne umwana. Hanyuma abandi babiri basigaye umwe yitwa Olol. Undi akitwa Nerine. Nabo barerwaga n'uwo mubyeyi niwe baranazi n'amazina kuko mama wabo na papa wabo bari barapfuye. Bari barapfuye bagiraga mukuru wabo witwaga Claudine banamusize basize akiriho ariko ubu yitabye Imana.
Birumvikana kuri uriya wari ufite ubumuga wageze Burayi akavuga ati nzane n'abarumuna banjye bashobore kubaho babige kubera ko nta mikoro asigaye inyuma ari mu rugo. Aba bandi bo basimbi na Aurore na Nerine bagiye bate hari ubumuga bari bafite?
Yego abo bandi rero nabo bagiye kubera ko muri abo bana babiri aribo Nerine na Aurore bo bari impfubyi zitagira ababyeyi bombi papa wabo na mama wabo yari yarapfuye. Barerwa n'umwe muri abo babyeyi.
Hanyuma se
ni ukuvuga ngo barererwaga kwa nyina wabo ariko udafite ubushobozi
ahitamo kubaha ikigo cy'impfubyi cya Masaka.
Ari ukuntu mbere ya jenoside abana bajyaga babandika nk'abana batishoboye kugira ngo babafashe noneho uko twita ubu inahangaha ubu mu gihugu compassion bakabashakira abaterankunga
abantu bafite impuhwe
noneho babaterankunga hakabuvuga ngo njyewe umwana wanjye ndamurira turi kumwe ariko ajya amenya amakuru y'iwabo twaje kuburana nyuma ya jenoside nibwo twaje kuburana kuko bakigerayo amafoto yabo ni nayo mpamvu twamenye n'ababarera n'amafoto yabo turayafite mpamvu twamenye n'amazina bagezeyo bahise bitwa n'ababyeyi bari babakiriye
niba bano bavandimwe bawe bakumva aho bari mu Bubiligi n'abandi bantu benshi bumva ijwi rya Amerika batuye mu Bubiligi bakumva gira ikubwira abavandimwe bawe unababwira impamvu uyu munsi wiyemeje kunyura ku ijwi rya Amerika kugira ngo ubagereho
murakoze cyane abavandimwe banjye niba munyumva aho muri mu Bubiligi no mu Bufaransa umuryango urabakumbuye wifuza kumenya amakuru yanyu wifuza kubabona ntago bagiye kuyiga impamvu ahubwo ikibazo twari twahuye nacyo ababa bari iruhande rwabo nimba bataranamenye n'amakuru byatewe n'uko igihugu cyari kimeze kuva muri 90 kugera muri 94 twari mu bibazo bitoroshye
Aida Nyanzira
Karame
ndagushimiye cyane nibutse ko uri mu karere ka Nyarugenge ukaba uri mu murenge wa Kimisagara kagari ka Kimisagara mudugudu wa Gaseke rurangisha abavandimwe bagera ku 10 ndagerageza kubibuka ndahera kuri Simbi Etienne Aurore Neline Philippe Solomon Claude ndakwihanganisha we yitabye Imana Emmanuel Denis, France, Antoine, Evelyne, Agathe na Eleonore. Abumva bazi abo bana baje baturuka muri Rufolina ya Masaka bari mu Bubiligi abandi bari mu Faransa muza hamagare ijwi rya Amerika kugira ngo mutubwire ko babonye tubafuze n'umuryango wabo uri mu Rwanda Aida Nyanzira ndagushimiye cyane gira amahoro.
Gira amahoro namwe. Nange ndabashimiye kuba mwanakiriye kandi niteguye ko muzampa ubufasha nkabura n'abavandimwe banjye.
Tuzakora ibishoboka.
Murakoze cyane.
Agasaro Kaburaga.
Hano ku ijwi ry'Amerika turacyakora ubushakashatsi kugira ngo tumenye neza niba bariya abana bose baravuye mu kigo cy'imfubyi cy'Imasaka hari ibigo byohereje abana benshi mu bihugu by'Uburayi na Canada icyo kunyundo ikiririma ikimasaka ikisake ikibyumba n'icyo ku Kabutare ndetse hari n'abanyuze igatagara bamwe muri abo bagendaga batangwa n'ababyeyi babo cyangwa se n'abandi mu miryango yabo ababyeyi babo bamaze kwitaba Imana muri paruwasi ya Kiruhura hahoze ari komini ya Rusatira hari umubyeyi Stratoni Ingenza Maguru watanze abana babiri bashekibe babiri batandukanye umwe muri bo arashakishwa na mubyara we Maître Charles Bugingo uri Kigali mu karere ka Gasabo umurenge wa sozi akagari kamunezero
ndarangisha umwana w'umukobwa wagiye ari muto witwa Rusia aho marume yaje kumutwara ahantu mu kigo cy'imfubyi usibye ko ntakibukaga neza ariko najyaga numva bambwira ngo niririma
uwo nyokorome wamujyanye ninde
yitwaga Angeza Maguru Straton
yaratuye mu kahe gace ku Rwanda
yaratuye mu bo ahoze ari muri prefecture ya Butare muri komine Rusatira
icyatumye amujyana akamuvana Rusatira akamujyana ibirima ni izihe impamvu yamujyanye aho ngaho
impamvu yamujyanye ni uko mama w'umwana yitabye Imana yari amaze kwitaba Imana noneho mama aramufata aramurera ariko ko ntabwo ari kurera abana babiri noneho abyara undi mwana niyo mpamvu yahise uwo mwana bamutwaririmo.
Kubera iki atashoboraga kurera abana babiri? Ntabwo bisanzwe mu Kinyarwanda.
Bari impijo, bari kwa bameze nk'impanga, ntabwo byari gupfa koroha.
Ariko impanga iyo zivutse zirabirwa nazo?
Zirabirwa, ariko ntabwo sinabimenya neza, urumva njye nari nkiri mutoya, ntabwo namenya impamvu hagati ya marume wanjye na mama, sinamenya uburyo babiganiriyemo, cyane cyane ko yaba ari marume ni umwana we, yaba ari na mama ni umwana we, ntabwo rero namenya uburyo babiganiriye nk'umuryango.
Ni ukuvuga ko icyemezo cyo kumutanga kugira ngo arererwe mu wundi muryango icyafatiwe hamwe?
Babiganiriyeho.
Nta bandi bana bavaga inda imwe na Rusiya cyangwa se yari Ikinege?
Abandi bana Rusiya yavaga inda imwe nabo, hari umwana umwe.
Uwo bava inda imwe abarizwa he magingo aya?
Uwo nguwo nigeze kujya i Burundi, ariko ubu nta makuru mfite.
Nta se yagiraga?
Se yarapfuye, biravuga ngo Rusiya yavutse ari we wenyine kwa mama we.
Mbese nta rindi zina Rusiya yagiraga?
Hashize imyaka myinshi yagiye arakara, ntabwo irindi naryibuka ko hashize imyaka myinshi. Numva jenoside yabaye iri umwana, iyo mama we ndaza kuba hari niwe wakabaye abizi cyangwa wongeza amaguru, nta irindi zina ntabwo ndizi.
Ariko se uretse kumbwira yuko ba mama wanyu bava inda imwe, uretse kumbwira ko uwo musaza Straton Ngenza Maguru wakomokaga i Rusatira ya Butare ko ari we wamutanze, ni ikihe kimenyetso kindi afite ku mubiri wambwira cyatuma nshobora kumumenya ndamutse mubonye?
Yari afite mu maso harehare n'imisaya yenda kujya imbere, n'umutwe wenda kuza imbere. Nicyo nibuka.
Uramutse umubonye wamumenya?
Birashoboka ko nshobora kumumenya.
Ariko se nkibarize, ni iki cyatumye wumva ugomba gushakisha mu mubyara wawe nyuma y'imyaka yose mutandukanye?
Nyuma y'imyaka yose naragerageje, icyo gihe nari nkiri umunyeshuri, nari nkiri muto, ibitekerezo byari bitaraguka, ikindi cyakwiye nari nkiri umunyeshuri. Nyuma rero aho ndangirije segonde nibwo nagerageje gushakisha mbura amakuru, ko nagerageje kujya hirya no hino mu bigo by'abihaye Imana gushakisha, birananiwe. Naragerageje, n'ubu nari nkigerageza, ntabwo navuga ko ndigeze ntuza gushakisha.
Hanyuma se mu muryango wawe nta bandi bana bavuyemo ngo bajye kurererwa mu bigo by'imfubyi?
Ni umwe wenyine, ni mushiki wanjye, nawe sinzi nibyo arabaga mu kigo cy'imfubyi, kuko ntabwo nzi nibyo arabaga mu kigo cy'imfubyi cyangwa se ari muri famiye, gusa nuko twaje kubonana nza kwisanga mbwira ko nawe yari yarageze mu Bubiligi.
None se we mwatandukanye ryari? Yavuye iwanyu bigenze gute?
Ngowe ni ukuvuga ko ubu maze kwitaba Imana, marume yaje kumutwara uriya Ngeza Maguru Straton, yaje kumutwara. Rero ntabwo sinaje kumenya aho yamutwaye, nyuma rero nibwo naje kubona umwana aje gushakisha umuryango, turabonana nza gusanga aba mu Bubiligi.
Ubwo uwo ni uwa kabiri uwo musaza Straton Ngenza Maguru yari atanze. None mbwira, uwo musaza Straton Ngenza Maguru yari afite ubuhe bucuti? Yabanaga gute n'abo bantu bashakiraga abana ababarera?
Wowe ni ukuvuga ngo Ngenza Maguru we yari umuntu usobanutse, ni umuntu wari warize, yari yarize mu iseminari, yari yarize cyo, yari umuntu usobanutse. Nicyo nkeka, ibindi ntabwo nigeze nganira nawe, cyane cyane ko ikigero nari ndimo n'icyo we yari arimo byari kugora ku buryo twagirana ibiganiro, ujye kumubaza ibintu byinshi, cyane cyane ko ntari nzi ko azavuka n'ibibazo nyuma.
Ariko unyemerere nkubaza akantu gato, mama wawe amaze kwitaba Imana, ko ari we wari usigaye mushiki wawe Ngenza Maguru amaze kumuhaba murera, wowe wabaye uwande, warerewe he?
Njyewe nagumbanye na papa.
none se ni ukubera iki mushiki wawe we atagumanye na se
aho ngaho ntabwo ikibazo cye nshobora kukimenya ntabwo nakimenya aho ngaho umuryango warateranye iyo umuntu amaze kwitaba imana haba inama y'umuryango inama y'umuryango rero ntabwo icyo gihe nta n'impapuro zihari ngo menye icyo inama y'umuryango yabyanzuye aho nta gisubizo gihagije naba mfite
ariko ubu warakuze ndetse ufite n'imyumvire yifututse wize amategeko ubu ngubu wunganira abantu mu mategeko mu manza icyo nshaka kumva ni gusobanukirwa ukuntu abakobwa iwanyu batangwaga kugira ngo bagikurirwe ahandi abahungu mukaguma mu rugo
ibyo ngibyo ni inama y'umuryango yateranye ubunange ntabwo nabona umuntu icyo kibazo nkibazayo ubukarato n'abahari nakamubajije iyo papa bahari nawe nakamubajije kugeza ubu na bose bitabye imana ntabwo nakababajije icyo kibazo nanjye ko nabuze uwo nakibaza nanjye icyo kibazo
Maître Charles Bugingo ukomoka mu karere ka Gasabo umurenge wa Gisozi akagari ka Musezero ukaba urangisha mu byara wawe Lucia ntandi zina na n'ubuzi uretse gusa kumenya ko ari Lucia akaba ari mu Bubiligi nitumubona tuzakubwira ndagushimiye cyane
murakoze namwe
Agasaro Kaburaga
mwabyumvise Maître Charles Bugingo afite mushiki we warerewe mu Bubiligi ijwi ry'Amerika yavuganye nawe atuye muri Flandre igice kivuga ururimi rw'Igifarama uwo Rusiya ashakisha nawe ijwi ry'Amerika yavuganye nawe atuye mu gice kivuga Igifaransa Waloni abo bavandimwe bombi baba mu Bubiligi igihe twavuganaga nabo twasanze batari baziranye igihe nikigera bazamenyana yudafite amakuru y'umuvandimwe wagiye umureba imyaka ikikaragwire ariko udahumbya agatima gahora kamushaka uba uri umuvandimwe nka mukakamazi Denise batandukanye n'umuvandimwe we bamaze hafi imyaka itatu mu buhungiro baravanywe mu byabo n'intambara bari mu nkambi yahitwa Rusine hafi ya Nyacyonga ya Kigali mukakamazi ubu abarizwa mu karere ka Gicumbi umurenge wa Byumba akagari ka Ngondo le umudugudu wa Bukamba dore warangisha
ndarangisha musaza wanjye witwa Iyakaremye bamutwaye 92 twarahungiye ahantu Irusine mu ntambara
Irusine ni mu kahe gace ku Rwanda
muri Kigali
aho ngaho ni hehe ya Nyacyonga
hafi ya Nyacyonga aho ngaho twari mu nkambi muri Busindi
abamutwaye ni bande
abamutwaye ni abazungu icyo gihe baje baramujyana yabanaga na nyogokuru ubyara mama ariko noneho bamutwara nge ntabwo nari impari noneho mu 2000 bazanye ifoto ye mu Rwanda abakuru wa Rouge bayizanye bayishyikiriza uwitwa Marume musaza wa mama ubwo njyewe nari maze gushaka ndi umudamu ifoto bayiha Marume noneho ifoto bamaze kuyiha Marume ifoto barayinzaniye mu rugo Marume niwe wari warandeze nta kibazo twari dufitanye ifoto barayitwara noneho ifoto bamaze kuyitwara nyuma yaho nza kuvuga ntariko uwashakisha musaza wanjye uba hanze noneho naragiye ngiye kwa Marume ifoto nyibatse Marume ifoto arayinyima Marume amaze kuyinyima nge nagerageje kunyura muri Croix Rouge maze kunyura muri Croix Rouge ikorera Ibyumba narahageze basaba agafoto k'uwo mwana kuko bamujyana kubera ko njyewe ntari impari ngo menye n'abazungu bamutwaye abari bo noneho ngerageje kureba Marume ngo ampa agafoto Marume agafoto arakanyima
uwo nyokorome atuye hehe
uwo Marume turaturanye atuye mu karere ka Gicumbi
none se amakuru wamenye ku buzima bwa musaza wawe n'icyatumye bamujyana n'ikihe kumwe kumwe mu nkambi
musaza wanjye uburyo bamutwaye yari yaravutse ari akarema afite uburema bwihariye kumaboko yombi yari afite intoki ebyiri zonyine. Niko Imana yari yaramuremye. Noneho abazungu baje kumusura mu kigo cy'imfubyi Kigali bitewe n'uburema bwe baramwishimira. Baza kumusaba nyogokuru, nyogokuru aramutanga, ariko icyo gihe nyogokuru yari yaranyirukanye tutabana. Noneho umukuru wa Roje nabashije gutura ikibazo cyanjye ngo ankurikiranire ayo makuru, namuhaye umwirondoro ufatika wose arawutwara. Amaze kuwutwara namurangiye no kwa Maru. Amaze gutwara umwirondoro uwo mukuru wa Roje nyuma naramuhamagaye amisha amakuru.
Uvuze ko yari afite uburema ku maboko yombi, yari afite intoki ebyiri iburyo n'ibumoso.
Ni kuri buri kuboko hose yari afite intoki ebyiri, yari afite igikumwe n'urundi rutoki rukurikira gusa, no ku kandi kaboko niko yari ameze. Ubwo zari intoki enye ku maboko yombi.
Igihe bamuvanaga kwa nyirakuru i Rusine ya Nyacyonga muri 1992 yari afite imyaka ingahe?
Yari afite imyaka 9. Twahunze yiga mu wa mbere 9-1.
Mu mwaka wa 2000 abo bantu bagarutse mu Rwanda bafite ifoto ye bababwiraga ko aba mu kihe gihugu?
Ababwiye imiryango yo kwa Marume, kuko nagerageje kuganira n'umugore wa Marume wafashe iyo foto. Ambwira ko bari abakuru wa Ruje bazanye iyo foto ye, bamubwira yuko ari mu gihugu cya Canada. Noneho baramubwira ngo ni umunyeshuri yiga mu mashuri makuru. Ngo ariko bazamuzana mu ndege ngo nibagere i Kigali bamuzane mu modoka ngo abasuhuze, ngo ariko ntabwo azarara kubera ko ari umunyeshuri.
Ibyo byarabaye yigeze aza mu Rwanda?
Ntabwo yigeze aza, keretse ku gafoto basize.
Hari irindi zina rye uzi uretse iryo rya Yakaremye?
Bamwitaga Yakaremye gusa.
Yakaremye ushobora kuba ari mu gihugu cya Canada, niba wumva ijwi rya Amerika n'abandi bose bumva ijwi rya Amerika aho muri Canada mu mijyi yose itandukanye, waba azi Yakaremye. Yadufasha kumugeraho, arashakishwa na mushiki we Mukamanzi Denise utuye mu karere ka Gicumbi, umurenge wa Byumba, mu mudugudu wa Bukamba mu cyahoze ari prefecture ya Byumba. Bakaba baratandukanye igihe bari mu nkambi ya Nyacyonga. Denise Mukamanzi, niba musaza wawe akumva, musuhuze umubwire kandi n'icyo umushakira.
Yakaremye, niba unyumva ndagusuhuza. Yakaremye, ndagukunda, ndi mushiki wawe. Niba unyumva ku ijwi rya Amerika, ndi mushiki wawe witwaga Ntawiha, witwa Mukakamanzi Denise. Twaburaniye ahantu bita Rusine. Ndakumenyesha yuko ntihari ndi mushiki wawe. Niba unyumva Yakaremye, ndacyahari. Ngize amahirwe yo kukubona ukaza mu Rwanda tukavugana, ndacyahari. Narashatse, narungutse, mfite umuryango w'abana 7. Uje mu Rwanda rwose nkakubona, nkagira amahirwe yo kukubona, tukabonana, tukaganira. Ndacyari mushiki wawe, ndahari.
Denise, urakoze gusuhuza musaza wawe, niba kumva ubwo azifashisha ijwi rya Amerika kugira ngo akugereho. Urakoze, nkwifurije amahoro menshi.
Namwe murakoze cyane.
Abumva ijwi rya Amerika bari muri Canada ni benshi, mu mijyi itandukanye: Quebec, Montreal, Vancouver, Chicoutimi, Sept-Îles na Laval. Aho muri hose uwabazi Yakaremye, waba yaramubonye amugezeho intashyo y'umuvandimwe we rukumbi usigaye, uwo ni Mukakamanzi Denise. Na se wabo aracyariho, yitwa Martin Bendantunguka.
Murisanga. Muri sanga ni kiganiro cy'izi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afrika.
Kuva mu ntangiriro z'iki kiganiro Agasaro ka Buraga gishamikiye kuri muri sanga mwumvisemo ishyirahamwe Les Érythrines ryafashaga abana bavukanye ubumuga cyane cyane ku gihimba cyo hejuru kubera ko abambwe amaguru kenshi bafashwaga na Gatagara au Médecins de la Vierge des Pauvres ariko iyo bitashobokaga boherezwaga mu bihugu by'i Burayi n'ahandi bwo tamasibi kugira ngo bafashwe bagire ubuzima bwiza nk'ubw'abandi bana. Adera Mureka Tete n'umwe muri bo arashakishwa na musaza we wo kwa nyina wabo Théogène Mukunzi ubarizwa mu karere ka Nyarugenge umurenge wa Muhima mu mujyi wa Kigali.
Narangisha umwana w'umukobwa witwa Mureka Tete Adera.
Mureka Tete Adera mupaniki mwatandukanye ryari?
Mureka Tete Adera ni mushiki wanjye wo kwa mama wacu, kaba twaratandukanye mbere ya Jenoside ikera sinibuka umwaka twari tukiri batoya.
Mhm.
Akaba yarajyanywe n'abazungu bari bagiye kumufasha kuko yari yavukanye ubumuga bwo kutagira amaguru yombi.
Mhm.
Aba nifuza ko aramutse abaye abonetse yatuvugisha, cyane ko na mama we akiriho ashaka kumenya ko umwana we yaba ari amahoro kandi ariho.
Abazungu bamujyanye bamuvanye he?
Bamukuye igatagara aho twari dutuye.
Mhm.
Ari ikigo cy'abamugaye cy'Agatagara.
Icyo kigo cy'abamugaye bagatagara ni cyo mwamujyanyemo yahageze ate n'indi wamugejejeyo?
Icyo kigo cy'Agatagara twari tuhacuriye akaba ariho hari iwabo wa mama na no mama wacu.
Mm-hmm.
Avutse cyane ko hari icyo kigo cy'abamugaye kugira ngo afashirizweyo aza kugira amahirwe yo kubonana n'abo bazungu baramujyana nyine kugira ngo babashe kumufasha.
Ugenekereje ngo ni nka ryari?
Ngenekereje ishobora kuba ari muri za nka 1997.
Kuva icyo gihe hari ubundi mwigeze mugerageza kumushakisha?
Kuva icyo gihe nta kindi gihe twigeze tugerageza kumushakisha keretse umubyeyi w'umubyara, ariko ntabwo yigeze amenya neza ngo yabaza nde.
Mm-hmm.
Nanjye kugira ngo menye uburyo aho nahera mbaza, hari umuvandimwe inshuti yanjye wampamagaye yambwira ko yumvise Voix d'Amérique hari abantu bifuza kumenya ababyeyi babo niba baba bakiriho kandi bahari. Ni muri urwo rwego nanjye naciyemo nshakisha.
Niba Mureka Tete Adera akumva, ni iki wumva ushaka kumubwira? Ni ubuhe butumwa wumva umufitiye?
Kubanza kumumenyesha ko mama we agihari kandi ashaka kumumenya ko n'umwana we ari muzima kandi ariho, yifuza no kumuvugisha. Ubundi butumwa namuha hari basaza be yaba jyewe yaba n'undi umwe bita aracyariho, tukaba twifuza kumenya ko yaba ariho tukanamuvugisha tunamenye aho aherereye byarushaho kubyufasha.
Urakoze Théogène Mukunzi, nibutse ko utuye mu karere ka Nyarugenge umurenge wa Muhima mu mujyi wa Kigali ukabushakisha Mureka Tete Adede, ni mushiki wawe wo kwa data wanyu akaba yarajyanywe mu Bubiligi avanywe i Gatagara. Gira amahoro.
Murakoze cyane namwe, gira amahoro Imana.
Maze kubona ubutumwa bwa Théogène Mukunzi, numvise nkeneye ibindi bisobanuro kugira ngo menye neza uhawe umwana. Nasabye kuvugana na nyina umubyara n'abagize Imakurata utuye mu karere ka Ruhango mu kagari ka Kavumu. Naramubonye mbanza kumubaza niba koko umwana ushakishwa Adera Mureka Tete ari uwe.
Mureka Tete ni umukobwa wa
Mureka Tete agenda wamuhaye nde?
Namuhaye umuzungu witwa Serise.
Witwa Serise?
Jorije.
Jorije. Wamumuhaye gute, bigenze gute?
Yara afite ubumuga.
Mhm.
yagaza mu kigo cy'Igatagara yaraziranye na musaza wanjye cyane. Ubwo umwana yaramugaye aza kunyumvisha uburyo yamujyana akaziga mu Bubiligi, aza kumbwira uburyo yafasha akazamushakira udutareye. Noneho rero tubyumvikanaho, arambwira ati nta kibazo uzajya ugira, nzajya nkugezaho amafoto y'umwana, namara kumenya ko muvugana nzajya muguha muvugane. Ubwo rero aramujyana ndamuherekeza mugeze i Kigali, ubwo baburira indege baragenda. Nyuma yabwo hashize umwaka yaje kunyohereza amafoto ye y'umwana yaramugejejeyo, baramuhaye udupareye.
Umwana agenda
afite agakoni mu ntoki gatoya, ahagaze rwose agenda, kuko yari afite amaguru niko yavutse ari. Ubwo rero ntaribaye rero, ubwo udufoto naracubuze turiruka. Inyuma y'intambara nibwo umuzungu ngo yaje kugaruka asanga ntiturava muri za Burende, ahita asubira i Buraya. Ubwo naje kugumya ndakurikirana, bambwira ko uwo muzungu yapfuye. Hari umudamu wakoraga mu kigo cya Gatagara, naje kubona inomero ze, yaje guhunga nawe arahunga i Buraya. Bari baziranye.
Uwo mudamu yitwaga nde?
Uwo mudamu yitwaga Aimable.
Aimable.
Aimable nza kumuhamagara arareka tete yiganye n'abana ba Seresi, ati hanyuma Seresi yahatiri aza kubona abandi bakaresponda, ati ubwo rero nyine yabonye abo bazungu barakomeye sinapfa kubinjiramo, ni ukubanza kwitonda, ati nibo bamusigaranye Seresi amaze gupfa. Agumya mbwira nyine nkajya mpora muhamagara, wandebeye uko uzamubona ukambwira. Ubwo mbonye nambiwe naje kujya i Kigali njya kuri ambasade. Ngeze kuri ambasade kuko ariho twakiye n'umuzungu ajya kugenda ngo bashakire nomero z'uwo muzungu, bande impapuro zabo zagihereho nkomeza kubaririza. Bambwira ko ibintu byanyanyagiritse, mbese umuntu nahasanze aranyakira, yambwira ati nashakishije ntabwo ndimo kubibona ibintu byaranyanyagiritse, none uzakomeze uze. Arahandi yanyohereje nkumvira agapapuro nawe ngafite ngo naho nzagende mbaze bashobora kumfasha kuri minisiteri. Ngo rero iyo minisiteri ubwo niho nayo ndimo nshakisha agatike ngo nzajye kuri iyo minisiteri, mungiriye neza mwamfasha rwose nkabona umwana wanjye.
Tuzagufasha uko dushoboye. Uwo Marie Aimable uvuga namutumiye hano mu biganiro, kandi araza agatanga amakuru uko ayafite ku bana bamunyuzeho. Ndumva azagufasha kubera ko niba yarakubwiye ko azaha umwana ari, kandi n'ubungubu arakumva ku ijwi ry'Amerika, ndumva nta kabuza azagufasha.
Mwamfasha rwose, mwangirira neza mukamfasha, kuko ntabwo ayoberanye cyane, kuko ntagira amaguru yombi ni nako yavutse.
Amakuru utanze yerekana yuko yakuriye kwa Georges Celice harazwi. Ubwo tuzababaza yitabye Imana koko, ariko umugore we ariho, niba yaramureze azamumenya. Kandi rero nkuko nabikubwiraga, wizere kubera ko na Marie Aimable umurerwa wakoraga Igatagara, mwavuganye nawe ariho ari mu Bubiligi, ndumva abo bose bazagufasha.
Mwamungiriye neza rwose, narakomeje mpamagara. Mwamungiriye neza,
urakoze cyane kuba wizeye ijwi rya Amerika. Ugira amahoro.
Tuzongere tuvugane, murakoze cyane.
Agasaro kaburaga.
Twabiganiriyeho abana batandukana n'ababyeyi babo cyangwa se n'imiryango yabo muri rusange, ahanini batatanwa n'intambara cyangwa se ibiza bihitana bamwe abandi bagakwira imishwaro. Inkuru ikurikiye yabayeho mu Rwanda mu kwezi kwa gatandatu mwaka w'1994, aho abana babiri basigaye ari imfubyi bangara mu nkambi Ibyumba. Uwari mukuru yari afite imyaka imyaka itandatu yari kumwe na karumunake k'imyaka ibiri kubera inzara n'ubwoba karanira kabura gihoza mukuru wako abonye imodoka ya seiseye umuryango mpuzamahanga utabara imbabare itambutse abasaba kugatwara niko byagenze kuva icyo gihe kugeza ubu ntawe uzi aho aherereye ikizwi nuko ari mu gihugu kimwe cy'Uburayi mubyara we Joy ibere hutuye mu karere ka Gasabo umurenge wa Kinyinya kagari ka Kagugu mudugudu wa Kadobogo yavutse nyuma ya genocide yamenye inkuru yiyemeza kumushakisha
ndarisha tuyisenge nyandwe twamuze mu 1994 yatanzwe na mukuru we bose niba byara banje mukuru yitwa Tutubutagengwa Emmanuel yamutanze muri CCG
yamutanze kubera izihe mpamvu
bari bonyine kandi bari abana yabuze abamukuriye cyangwa se abamufasha yarabiharanira cyane nyine abona ari wenyine abona nta kundi kuntu yabigenza aramutanga
amuha abagira neza
yamutanze kugira ngo amumufashe
azi amazina yabo
yaratubwiye ngo bitwa Seiseye ngo ni umushinga ngo yitwaga Seiseye
ni Seiseye
ngo ni bo bafataga abantu
ni ukuvuga umuryango mpuzamahanga utabara imbabare icyo gihe amutanga bari hehe mu yihe komini ya kera
ni Byumba ntabwo none nahita menya ngo hari muri komini yitwaga gute ariko ni Byumba ariko hahoze inkambi ya Byumba
Rutagengwa Emmanuel we abahehe
aba muri Kigali
kubera iki atari wahamagaye ijwi rya Amerika ngo arangishe uwo murumuna we akaba ari wowe mubyara we uhamagara kandi bigaragara ko icyo gihe wabutaranavuka
nokuvuga ngo nawe nkurikije ko nameze yaramuhaga bimaze iminsi bisa nk'umwamurikishije gusa twari gusa nk'ababigiye inama turicara tukora mu kiganiro gusa ntabwo nanone twicaye mbona nk'uboneha ni kuri telefone bitewe n'impamvu z'akazi ke musaba uburenganzira niba navuga nti se narangisha mubyara wanjye nkariba tukariba niba twafatirana wenda abaye akihari cyangwa badahari niba umuntu yazamubona cyangwa badahari nabwo umuntu akabimenya ko ntaho hari nawe ibyo byaje kurangira arambwira ati nta kibazo wamfashije nanjye nasaga nk'aho mbirimo ni ukuvuga ngo twabiganiyeho turi batatu njye nawe na mama
Joy ibereho uwo muvandimwe wawe tuyisenge nyandwi tuzagufasha kumushaka urakoze cyane kwizera ijwi ry'Amerika
murakoze cyane
nagerageje kuvugana na Rutagengwa wa Mutanze Rutagengwa akorera cyane mu karere k'Uburasirazuba ariko ntibirashoboka ko tubasha kuvugana ikindi kintu cyakunze gutandukanya abana n'ababyeyi babo ni imyumvire n'imigenzereze idahwitse aho abazungu babyaranaga n'abanyarwanda kazi abana bakabohereza kujya kurirwa i Burayi bakabambura banyi na ibyo byarabaye mu gihe cya gikoronize ariko na nyuma byarakomeje biraba hagira uwize takabyara aho atagomba umwana bakamunyuza muri urusuri na kitwa imfubyi ya kurira indege agahabwa umuryango agakura azi ko atagira nyina cyangwa se akabwirwa ko yamutaye ibi ndabibabwira kuko birasa n'iby'umwana wavuye iwabo mu mwaka w'1986 afite imyaka ibiri arangishwa na Nyirasenge Uwera Solange utuye mu karere ka Nyarugenge mu murenge wa Muhima akagari ka Tetero umudugudu w'Inkingi
ndarangisha umwana wagiye mu 1986 yitaga Manfred ari mama we umutanze witwaga Muhima Kazi Francoise mama we aracyariho mu mama ukuze uwo mwana yagiye agiye mu gihugu cy'Ububiligi ari mama we umusanze amuhaye umumama wakoraga igisenyi muri uru serina yabaga ku Nyundo yari umumansiyera umumansiyera yitwaga Rita niwe wari muri iyo serina uwo mwana agenda agiye gushyikirizwa umuryango wavariyemo mu Bubiligi. Yari umwana w'umuhungu yagiye ari gatoya, urabyumva ko mama we nta bushobozi yari afite bwo kumurira. Abo bari bagiye kumurira bari mba nabita abaterankunga sinzi, gusa mama we yaramusinyiye agenda abifashwamo na musaza we witwaga Bizimana Emmanuel. Barabishimira umwana aragenda. Uwaje uwamujyanye ku kibuga cy'indege yari umumama witwaga Jobeli. Niwe wamujyanye ku kibuga cy'indege. Ariko abo bana ntabwo yagiye wenyine, hari n'abandi bana bajyanye. Bagiye bashyikirizwa mu yindi miryango. Ageze mu Bubiligi bohereje mama we amafoto uwo muryango wavariyeho. Niho umwana bamwakiriye, niho yagombaga kuba. Yoherejwe amafoto mama we yuko umwana yagezeyo neza nta kibazo. Jenoside imaze kuba, ntabwo yongeye kumenya amateka y'umwana we kugeza na n'iki saha. Ntabwo azi ngo umwana ariho cyangwa ariho, byahise bihagarara.
Hari inyandiko ndashaka kuvuga, hari nk'utubaruwa, uretse utwo dufoto, hari utubaruwa bigeze bandikiranye na w'umwana ku buryo wasoma ukavuga uti dore uyu muryango wavariyemo aho utuye?
Bohereje amafoto. Ayo mafoto hariho umwana ahetse Marete, hariho n'izina bamujingiriye. Ubwo rero iyo foto hari umumama waje avuga ngo agiye kumumushakira, mama we arayimuha.
Izina bamuhinduriye ni irihe? Bamwise nde?
Mama we byaramunaniye kubivuga, arakuze arashaje. Gusa ngo yaragenekerezaga ngo akumva ngo ni ngo nkakatirini. Ntabwo ni ukugenekereza, ntabwo ngo arinzi neza.
Ashobora kurisoma, hari aho ryanditse iryo zina?
Naho umva yamuhaye ifoto na adrese, gusa ngo aho azi ngo zayimwakiriye ngo bavuga ururimi rw'uru ruforomo.
Bavuga igifarama nimba ni mu Bubiligi?
Igifarama. Yambwiye gutyo nyine ngo ni uruforoma. Urumva arakuze, mbifata gutyo.
Ndimo ndagerageza kureba ishusho ye kugira ngo ndebe uko asa, ndishyira mu mwanya w'abumva Ijwi ry'Amerika bazadufasha kumumenya aho bazamubona. Tubwire icyatuma tumumenya, yari igikara, yari inzobe, yarateye ate? Ndavuga akiri umwana.
Akiri umwana yari afite uruhu rw'abazungu. Kuko papa we yari umuzungu, mama we ari umwirabura. Bivuge ngo yari umumetisi. Yari afite imisatsi y'abazungu, uruhu narwo rwari urw'abazungu. Yari umwana ufite nk'imyaka itatu. Nuko yasaga.
Niba Manfred akumva, ntabwo mpamya ko avuga Ikinyarwanda, ariko burya ururimi nta mupaka rugira, cyane cyane yari ururimi ruvuga urukundo. Niba akumva, mubwire icyo wifuza kumubwira kikuri ku mutima cyatumye uhaguruka ugashaka kumushakisha.
Manueli rwose, Manufredi, niba unyumva aho uri hose, impamvu turi kugushakisha ni uko tugukunda, turagukeneye, uze tube umuryango wuzuye. Turagukunda kandi cyane, aho uri hose uze uturebe rwose. Manufredi rwose, ikintu gituma tugushakisha cyane, mama wawe aragukumbuye kandi cyane cyane. Hari udufoto tutaye duhari bigasize twasigaye, aratureba akarira, afite intimba nyinshi cyane ko yakunze. aragukumbuye aragukeneye bizarakuze arakuze rwose ntabwo agomba gufata kubonye ahuri hose mama wawe aragukumbuye kandi cyane cyane
Solange uwera nibutse yuko utuye mu murenge wa Muhima mu karere ka Nyarugenge mu kagari ka Tetero mu mudugudu w'Inkingi I Kigali ukabushakisha nyokorome witwa Manufredi ushobora kuba ari mu Bubiligi ndagushimiye cyane kandi nkwifurije amahoro arambye
yego murakoze cyane
agasaro kaburaga
kugira ngo dusobanukirwe uko abana batandukanye n'iwabo mu bihe by'intambara bashakishwa bagahabwa kivurira nitabaje perpetu muramutse n'umunyarwanda kazi wize ibyo myumvire y'abantu n'abana akaba yarakoze muri programme yo gushakisha abana no guhuza imiryango programme y'ishami ry'umuryango w'abibumbye byita ku bana UNICEF atuye mu mujyi wa Laval muri Canada aratangira atubwira uko iyo programme ya UNICEF yakoraga
iyo programme yo gushakisha ababyeyi b'abana cyane cyane mbese nyine no kubahuza uko yakorwaga rero ni uko mbese mu guhunga abana batandukana n'ababyeyi babo kubera impamvu nyinshi ni ukuvuga ngo kubera ikivunge kiba kiri aho byonyine birahagije kugira ngo abana batandukane n'ababyeyi babo kubera ko ikindi bashobora guca inzira nyinshi inzira zitandukanye noneho bamara gutandukana nyine icyo gihe niba umwaciye inzira imwe kubera nyine icyo kivunge cy'abantu bakaba baratandukanye birarangiye akaba rero n'ababyeyi babaga hari n'umubyeyi none ushobora kwitaba imana akaba yari afite umwana uwo mwana akamusiga uwo mwana nawe akongera agakurikira ikivunge akagenda atyo noneho hakaza kuboneka abana benshi cyane haba mu nkambi habaga hari abana bageze ku bihumbi bavuga ko bashobora kuba ari 50,000 baburiwe ababyeyi noneho rero icyo UNICEF yakoraga ni ukuvuga ngo ni ukubahumbira hamwe mu bigo byitwaga ibigo by'abana baburiwe ababyeyi
none se hakorwaga iki kugira ngo abo bana batazimira bamenyekane
ikintu rero cyari ngombwa cyane ni uko abo bana bagombaga guhita babafata amafoto muri ako kanya ababafataga amafoto rero ni ishami rya Croix Rouge Croix Rouge niyo ishinzwe gufata amafoto y'abana mu mpamvu zose uko aho ziba kugira ngo bafate ishusho ry'umwana bazashobore kumenya yo gushobora kandi yo kuzimira ubwo rero ni uko byagendaga twaheraga kuri ayo mafoto ariko n'abana nyine tubanza tuzi aho bari ayo mashusho akaba amanitswe hamwe uwabuze umwana wese akaba yahanyura akavuga ati uriya mwana ndabona ari uwanjye
ntamwe muri iyo porogaramu abo bana mwarabashakaga mukababona mukabahuza kuko n'ababyeyi
muri icyo gihe twarabashakaga koko tugabahuza n'ababyeyi kuko nyine urumva byari bikiri bishyashya ni muri za 94 nyine na 5 n'igice cya 96 iyo nyine nahakoze inkambi zitazatera ubwo rero habonekaga ababyeyi rwose nyabo rwose icyo gihe cyabaga kuri twebwe ari umunsi mukuru ni ikintu giteye mbese amarangamutima menshi cyane nuko twashoboraga kubona ababyeyi nyabo twagiye tubona ka zibahuza ariko twashoboraga no kutabona noneho umubyeyi nyawe ariko tukabona umubyeyi wo mu muryango cyangwa umuntu wo mu muryango noneho aho kugira ngo umwana agume aho ngaho mu kigo kimeze nk'icy'imfubyi akajya nyine agasanga nyine uwo mubyeyi we yabaga yamubonye cyangwa se nyine agasanga uwo nka nyirasenge cyangwa undi saha twarabobonye rwose muri abo 50,000 twabonaga ko 25,000 zageze aho bikabona ababyeyi ariko hari abandi benshi udashobora kuzigera ubonera n'ababyeyi nyine niho bitewe n'agahinda ese umwana w'imyaka 2 ntushobora iyo amaze umwaka ibibiri ntashobora kuzamenya uwo mwana ari uwandi uwo mwana ntashobora kukubwira izina rye uwo mwana ntazi se na nyine ntazi aho aturuka hari abadashobora kuzabona ababyeyi
niyo mpamvu nakwitabaje kubera yuko muri icyo gihe kintambara n'ubwicanyi bwariho mu Rwanda hari ababyeyi bamwe bapfuye abana bagasigara utwana tugahungana n'utundi ku buryo hari abana bamwe bapfushije ababyeyi mu Rwanda ariko bari hanze baburiwe irengero abo bana bo bazahura n'ababyeyi bate nkamwe mwakoze muri ibyo bigo bibashakisha bibabungabunga abo bana bo bamenya gute ababyeyi babo basubira gute mu Rwanda bizagenda gute
aho ngaho icyo nagusubiza nuko kuwaruje n'icyo kintu ngo gishobora guhuza abantu uko abantu bose bitabiriye bakajya muri Croix Rouge wabuze umwana akajya nawe muri Croix Rouge kubivuga icyo gihe bakarukuntu bamubaza nuko nyine nako twabikoraga bamubaza yamuburiye he yamubuze ikiyegiye yanganaga iki abo bari baturanye ribande kiriziya yajyagaho ni ikihe kugira ngo bashakishe ikintu cyose cyashobora kumuhuza n'uwo mwana uwo mwana nawe umwana wese wese ubwo barakuze bose batwumvise kuri radio bajya nyine nabo kuri Croix Rouge aho bari hose bakajya kuri Croix Rouge bakavuga bati turashaka ababyeyi wacu cyangwa turashaka abo twabatuzindi imwe dore abo twibuka cyangwa icyo twibuka ntabwo ari ukuvuga ngo nabo ukagusaba ababyeyi bawe ushobora no kuba wabibagiwe ariko ukaba wibuka ko wigaga ku ishuri ryitwa gutya wiganaga n'umwana witwa gutya wakoraga iki uvuye ku ishuri mbese icyo ushobora kumenya cyose cyerekeye ku buzima bwawe ukakivuga icyo gihe uba ufite amahirwe ko undi nawe uwo mubyeyi wawe nawe nagushakisha cyangwa umufite icyo mupfana nagushakisha mushobora kuzahuza ibyo bibaranga ukabihuza ugasanga ko abo bantu koko arimo
ariko nk'uko wabivugaga aramutse yarahunze ari umwana muto ufite nk'imyaka ibiri ubwenge buba butarabicyangwe abataratobora ngo avuge ku buryo bishobora koko kugorana kugira ngo ashobore kuvuga uwo ari we kubera ko ntabwo ababizi
ni ikibazo gikomeye nini abana kwaranaga nabo nanjye ubwanjye nyine ni ibintu byaduteye agahinda rwose ubuzima bwacu bwose kuko twabonye abana bari bafite hari amashusho njyewe ndi mu nkambi hari n'impinja zabaga zimaze kuvuka nyina akitaga imana cyangwa akabura bagatandukana mu kivunge rwose ibyo ni ibintu byabagaho noneho ubwo umwana akajya mu kantu ka wosina bakamwambika hari n'abari bacyambaye utu bracelet donc utu dukomo twanditseho izina ry'umwana urumva rero uwo nguwo ntabwo atinze nyine birababaje cyane niyo mpamvu ibintu by'intambara ni ibintu abantu bagomba gutekereza kubisiga ububabare bukomeye cyane ntabwo ari abapfa gusa ariko hari n'ubundi bubabare bushingiye ku ngaruka z'intambara no kugira ihungabana ubuzima bwose abo ni benshi umwana w'imyaka ibiri yamaze umwaka umwe akaba afite itatu nawe urabona umwaka ni umwaka ibiri umwana muto wari uko yamaze imyaka itatu imyaka ine umwana wirukanka ukina umupira ubwo rero umwana w'imyaka ine ntaho aba agihuriye n'umwana w'imyaka ibiri kandi ntaho azi wari wa benshi hari abo bagiye bahimba amazina bagiye babita andi mazina none se urumva niba bamwisize irindi zina rero kugira ngo noneho azamenye irye birabije ariko jyewe nabonye abana ku buryo bazaba biteye rwose n'agahinda kuko nk'umwana w'imyaka itanu akavuga ati ariko ntabwo ari ukunyitwaga jyewe nabonye abana bambwiye bati ntabwo ari ukutwitwaga ntahite witwaga andi ati ntabwo ndizi izina ryanjye narabyibagiwe ukumva nyine birababaje narabyibagiwe atari ko si ukunitwaga banyita irindi zina
perpetu muramutse ndagushimiye cyane kandi tuzakomeza tukwitabaze udufashe gushaka agasaro kaburaga
nanjye byanshimisha kandi wakoze urakoze kandi no gukora icyo kiganiro no kugerageza gufasha abantu kubona abo bavukana cyangwa abo mu muryango urakoze
Aha niho dusoreje ikiganiro Agasaro Kaburaga. Mu kiganiro gitaha tuzabagezaho amakuru tuzaba dufite kuri Lucy Ingabire bari barahimbye Madame akaba ashakishwa na musaza we Thierry Hitimana uri Nyabisindu mu Rwanda, barerewe mu bigo by'impfubyi bitandukanye. Thierry Hitimana yamwandikiye ibaruwa y'urukundo ruhebuje. Mukomeze muduha amakuru, mukomeze mudusange, mudufashe gushaka Agasaro Kaburaga kugira ngo urunigi murutamirize, muberwe, mwishime. Naho ubutaha mugira amahoro. Mwari kumwe na Venuste Nshimiyimana.
Abavandimwe banjye ni batatu, ndetse nabo kuri mama na papa.
Ndarangisha umwana w'umukobwa witwa Murekatete Abela.
Ndarangisha musaza wanjye witwa Iyakaremye
Emmanuel Igose Manu Fred. Impamvu turi kugushakisha ni uko tugukunda, turagukeneye, uze kuba umuryango wuzuye.